Nkwasɛm brɛni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm. Asɛm yi ɛma anidasoɔ. Asɛm yi ɛma w'ahoɔden. Asɛm yi ɛma wo nkwa. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na ɔsomfo a na ɔkyɛ asɛm yi ɛyɛ ɔsomfo Akwa Hayford. Ɛda hɔ ase. Sɛ ɔyɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmɔde ara sɛ wobɛfrɛ obi bi a ɔbɛn wo na woase wɔ sɛ bio sɛ nkwasɛm ɛberɛ adu ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae gya yɛ ho hyɛ onyankoropɔn nsa ɔdɔmfoɔ mabɔhufoɔ ɛda woase sɛ ɔmahu ndɛ ɛsɛ sɛ mahu da foforɔ ati se asan hu nnaawotwe foforɔ asan hu bosome foforɔ ne afe foforɔ ne mfe foforɔ bebre wɔ yɛanim na ma yɛdaade aduane ni ɔfo sɛ ɔkyɛ yɛn ɛrekyena wo fom yɛn mayɛnkɔ sohwim yɛfirim suo mu wo na ahende timi ne animnyam ɛyɛ wo deɛ daa amen sɛdeɛ mene wo din kakae no asɛm yi yɛfrɛ no nkwasɛm sɛ du biribi na wopɛ sɛ wohei kyerɛ kwan a wokɔ abɛfo mfidie yi so amazon mu nyinaa wobɛhunu ɛwɔ ɛwɔ hɔ www.dialfred.org www.dialfred.org a wopɛ kasa ahodoɔ biaa wobɛnya wopɛ french wopɛ yoruba wopɛ igbo wopɛ ɛwɛ ga gadambe nzoma fanti ɛne other west africa kasa no bi mori ne french mu nyinaa ɛwɔ hɔ onuanda asɛm a me ne wokyɛ yi ato ne din sɛ authority to do the work authority to do the work saa authority bɛn ho asɛm na yɛka ɛyɛ saa ahoɔden no ne tumi a yɛka ho bɛka ho asɛm nde yi ɛfiri nerade yesu kristo ɛhɔ ɛna ɔde ma a nasuafoɔ nti bɛ sɛ yɛmpɛsɛpɛsɛ mu na yɛhwɛ tumi a nerade yesu kristo ɛde ma a nasuafoɔ nti wokae Mateo nhoma no ti du yi mu baako a ɔse puto kasɛm no ɔse when he had called his 12 disciples to him he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases adofonom ayana sa bible quotation mena okai ese study ade bi na ehwe ade bi tin asɔfo bebree ne wabɛwiase wei a wɔma wɔn akyidifoɔ no ahunu sɛ tumi a yɛde sa yareɛ yɛde to ahomɔne ne nyarewa bebree no mfi yɛn asɔfo hɔ ne mmom afiri Awurade Yesu Kristo ɛhɔ na ɔde dom yɛn ɔde dom yɛn no so ɔde ama yɛn ɔma yɛn he gave them power over ɔmɛ tumi sɛ yɛmfa ndi saa deɛ no nti saa biribia yi biara ɛsɛ yɛ appointed to Awurade Yesu Kristo na yɛn yɛka saa mu no ɔse Mateo ti du no yim baako no ɔse na ɔfrɛɛ nasuafoɔ dumienu no bae na ɔma wɔn ahombɔne ahonhom firi so tumi sɛ ɔntu wɔn na wɔnsa nyarewa ɛne ahonommerɛ nyinaa yɛhwɛ adeɛ bi a yɛbɛsua na wobɛka sɛ this is the moment Jesus moves his disciples from listeners to labors yesu asuafoɔ no dabia na herade yesu kristo ɛkasa nko ara na wɔtie ɔpirikyi na wɔtie but ɛkyire deɛ ɔde biribi ahyɛ wɔn nsa ɔde hyɛ wɔn nsa ne sɛ mommra na sɛ moba tumi wei na mede ama mo sɛ mfa nyɛ adwuma And as often be my own say, to me crash in the bottom. To me, shen bottom. To me, and free on impahon eba. Nemo no, say, yes, sir, radius crusu. Nay, my own choir, or decide to me in my Emma, so be our home money to me. Nessay, a canasema, and no, a coin ya ba. Emma, a bomb pie. It's me, ye sound money. To me, no free, sir. And in panaso. That's a yay and ye, the right description, eh? Eh? See, they bet ye, ye, or see, they cast them out. But two on a free, baby, I got ye. Nay, I sigh in Yarrowa. Ah, a din in penya. And tea, you see, I did. Say, right, yes, you fray, or the two may be a shy answer. Now we are moving from listeners to labors. O frɛ wɔn no wɔn frɛ wɔn wɔn frɛ ahɔhoɔ ɔna wɔn suma ahɔhoɔ wɔn a na wɔatena ne nan ase na wɔtie na de yesu kristo na wɔakyerɛkyerɛ wɔn na wɔn wɔbɔ mpaeɛ no saafo no ɔfrɛ wɔn wɔn a na ɔne wɔn anantie wɔn a na wɔnim n'akwan na ɔfrɛ wɔn sɛ mommra meyi mo dumuni mommra. Now, say, mo ba, but say, di bibi mamu. As I say, that is because you can say, what to say time, and then a powerful. I bet she as I see with you. And the Osuru, the Indian Russian as I see me, I didn't tell what to say time, and a powerful. To what you how, near my near, any attitude, and a day, a bray, a da samba. But say, would she, and ready, yes, she kissed to a dear. Now, one in a nanti, ah, or the four, near me catch on and say, or the two may be among, or the two may be among. Sounds a radius to a numono, and I would ja sa to me. Quah, but for swing a sa to me any, lady kind. Won't to me a more a brabu bia na unca so, the one in radius crystal to me. A brother do a obey a cradle, and rather is crystal. Now, who said bre? Oh, Nimuno. Now, your wife been say, who share Nimuno. Now, who come who said obey the Jumano? The Amimun say, O ma, Satumino, a flu also. Want to mean more brabble beer, and then you will be a ope. Now, because of me, one rather is crystal to me. Because one or one in the people be brave by the 12th da Oma won two men they have walk with him. Oma nan nante. They have been with him. In his presence. Utieno. If you don't say my tear for you, my bread. And then we say I'm per se. The bomb we age my four. Namco age ma. Na moko moko kase panu do be die di no e monesu e shono onyakupo na di Jesus Kristo di mu na nonu mu no de timi ama mse modu basa yare beto amone e na yehwe de abaso ne ipafo akonya bebre so na ozimi de to amone me yewe odi mse sa timi da sa ni panu e yusu no and free and radius yes, Christopher, and free on Yakopo. And it's a old person when ya saltimina spend time with him. And any part about Timintina and Yamiko for Nasincho. So for no cross seminary. Be Babby be now on Bible Bakumi and Numi and Saki Kayosi, me a default. When you're to me. And say, yeah, a tea, I saw them. Sa for the bay yen I see whom. He said say Peter, John, James Simon, they spend more than 3 years around the Jesus Christ and I say 3 years. The man can say more than 3 years and I say a bra ooh you know na sorry. No cost for me. Oshia brim edem ebompae ehwe se montra ha na nkonkona beba mo so anya ba mo so a ubenya ho den sa sho onkran bio so dine onu se spending time with Jesus is very important. These days we don't have time. Biba sorry at 30 minutes no person sorry ko 1 hour. They say wa ma so fu ba be here no biba kanti. Say your time already is crucial one. Na say odi 2 minute do me ya. No kwasem ni. E betimi akasa akere amone na obetimi free. Ye yare a odi 2 minute na mai say akasa akere yare. There is no need say ebe ko bi wose bompae mami na menya yare sa o kasa kire yare ne se sa tu mi na radio skuso invest o bi me show se fever yare ko ifun yare ko body wan kasa jina na body na I believe se tu mi odi ma de sua fo no na enso e di na chi na enso ye nja bre na otete e wo mu no sa tu mi no enso ye wo bi betimi dia ye juma ene ti no enye ebre wo onyakopon enchen ministry flows from relationship not just ambition. Yes se brale ya no ye ya risk so enya nyakofa do no ahun engusa no ebe flow sa the bible say kusanu fuwa kondu nyina ba eden eba pa pa so fa krise so kra je nkwa sasema ye kanyi sa tu mi no unye bi esanse uni bibia osum safa kriso kraje nkwa wa pasori a ochechire no kwasem bible mu chechire na odu hu atubu ase nya bre ora di skuso dem ahye okani foro wo kono nasi na amba achire okwan no so chire okwan na ya skuso na ba be dum sa to be we a betimi de aye juma ne dia ma asafo apeja show onyakopon di concrete I'm sure say we team kwase na me say say no man na yo say hunu she ni pe ni aye boni bibia aye boni ako everyone is a sinner try the boy ni na every sin must be paid for boni bia aye bia say twa nka de onyakopon ni do e chere the bride that's your boy for no man really excuse so ebewu eje nkwa to be biara obori excuse so din biara bible say obenya nkwa se bone se se bona ko tia ni wu na nkwa ad ba chede ni dan kwa ora really excuse so no e mi shraw e mi so far kwa effort and I'm no acha se mi che da for so onya ba crowd na wuti nkwa sem my telephone number is 0244-86-9499. Send me if you like for Media Ministry and what about chain and quite same. Let me show you. Bye bye.